ገና ጊዜ ለመከዳ
ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገጅ ማታት ገልገለከይ ሳላማ ወለካ ጀልከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለመድግደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመጀልከባ ዳጌ ፈቶ ተገኘ ጃለ ተሞ ፈጎ ዲዮዳ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ገኘ ዶፋጅር ተመርቲኑ ነጋን ከኘ በከ ወንጅር ተንት ስናደቀ በከሞልተን ዊጣታ ዶሌሰ ኩደለመ በረኩመለማፍ ዲግደሚ ቶኮ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ አዶሌሰሽን በረኩመለማፍ ኩደሰዲ ከሱሜሳን ከሰነራኒ ነሞዳንዲቲ ከታይታ ሞቱም አርካ ቀቡ ፓርቲን በዳዲና ለኮብ ሰረጅሬሰ ሞቱም ወንዴሱ ሰደንዴሲሱን ፍለኖ ቢየቲን ጅፈቹሳ ቦርዲን ፍለኖ ቢዮሌሳ ሰንበተ ደብረ ከነበክስ ሰጅራ ከበረታ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ቱሬቭ ስርነ ኤበ ዩኒቨርሲቲ ቻረት ኤገ አደኖ ዳጌሲሰ ቦደ ሂደሜ ቱሬ መሐመድ ዴክሲሶይ ከሙ አቡካቶንሳ ቪዮኤቲ መኒጅሩ ከመጋላለ እንደማደፈት አባኒ ቡአፊኖጀን ስታንባይ ሚ ጀረሙ ቶኮ ኢጆሌ ወራንቀምኔፍ ወረር ከቀለይታን ኩመቶኮ ኦል ገማበርኖታቲን ገርጋራጅራ ከነኒፍ ከብሮዳፍ አገጡምረ ሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ዳን ብራውን ተምሳ ሰንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማከቅ እንደስቱሙ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረጃለ ንተንስ እንደበልሰ
attamoltan kabajamto ta daggeffato ta kenya oduna raf qamnu kuno hali gargar sa dalana ma kan tigray ke sa kayya desa ta usa mumicha ministera abi ahmed wolin kalesa dubbadde rajechu dan barresa duren to kuma motumota antonio gutares full tutori of iratti barresa nejiru charran gargar sa dalana ma argachu kan indange famne akajirat civilotaf asale tajajila civilotaf egumsa akajiratu kannen walitti buinsa kana kesa harka qaban marti wan dandame mar gochu qabu jedaniro gargar sa dalana ma garabulchi sananno tigray sensisun akatti fametti kajiru taus tigray harka cala kesa gargaramto ta daqabu carranjiru heddu foye usa garen gargar sa dalana ma kan tokuma motum mota yokan o chambek sejira ojjetonni gargarsa suuta suutan ojisani kajal qabayyo tawu gargarsa nyaata bishani fi sanyi facafatan rabsajiran boba'a tajajila banki telecommunication fi electricin daba musan ojin gargarsa rabsukun danqame ture oji gargarsa dalana ma tifufuf ojjetota gargarsa kadabalata wan rabsamu fi tajajila buura hatattaman kabarbaachi santa unis ifsamejira Ethiopia gama kaba ke satti karora gargar sadalana ma ba eture hanqinni dollar miliona dibafuri fi miliona soddomi saditu hangaduma wagga kanatti samudate jira jedamera humni adda kabulchisananno amara bulchisananno tigray kesa hatattaman bau akkasumas humni dabalata gara bulchinsichatti sensisuf socchintau dabachu qabajechu motumman bulchisananno tigray ipsejira Baati leader ban sadif akkajecha saati duula dugu gaminsa sanyi gaggeefamu kan ibse. Ibse baye kun kanasi dabbatoonni addunyaaf sabaahimaan saaxilanii jiruu jedheera. Humnootiin kun ammas gocha uummata Tigraay irratti gaggeessan kanatti fufuun maqaa uummata Tigraay xureessuu gaggeessaa jiruu jedheera. Duula luula abbaa naggaa jedhamuun gaggeeffameen raayyaan ittisaa kan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa haleelame akka bahuu eega ta'ee booda jedha ibsi baye. Bulchisinaanno amaara ummata Tigraay fi kan amaara gidduutti dhiiga dhangalaasisuuf hojjetaa jira jechuudhaan himatee jira. Kana malees hidhattoota seensisaa jira jedha. Mootummaan bulchisinaanno Tigraay ummataaf waan yaaduuf jecha ummata amaaraa waliin dhiiga dhangalaasu hin fedhu jedheera. Ta'us garuu bu'aa ummata Tigraay eegsisuuf jecha tarkaanfii seeraa ni fudhatama. Kanaaf hidhattoonni addaa ka bulchiisa naannoo amaaraa fi hidhattoonni kanneen biroo Tigraay keessaa hatattamaan akka ba'an akkasumas milishoonni Tigraay seenaa jiran miira keessa jiran keessaa ba'uun tasgabba'anii yaadanii sochii taasisan dhaabuu qabu jedheera. Kun ta'uu baannaan tarkaanfii ta'uu qabu fudhannaa midada kabufisi motumma bulchisananno amara fi akkaif sichi jedutti humnoti oftultotatu ittigafata majjechusa mulugetas baha makalera gabasejira min angar garsa gara bulchisananno tigraiter gamanirat sakataj man egagge fame boda tattaman ummatakka dakkabu gochuf ratto jetama jira jechudan motumma bulchisananno amara vesejira dubbi man bulchin sakataan Obogzacho muluna radio sagale America walin hala erorat gafif debi gaggesani akajacha sanit harchatun TPLF jechun kanne waman media wasarat konkolata min angar garsafian bulchisana no Tigray akansen bulchisana no amara itse jechun odu ofan gonkuma dogogora jedan inuma yu gargarsi kun hatattaman akadakabuf bulchisana no Kenya hala mije sajira jedani Konkolaata midhaan gargaarsaafi'an sakatta'uun dirqamata uufi ituun sakatta'amin kan darbu akkan jiraannes ibsan TPLF gidduu kana humni addaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa walqaayit raayyaa keessaa gadhiisee akka bahu ibsa bahe irratti kan gaafataman obbo Gizaachoon waa'een walqaayit mariidhaaf ka dhiyaatu miti galmeensaas cufameera jechuun Aster Misgaanaa Baardaa irraa gabaasteetti. Manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa inni lammaffaan har himata Laamrot Kamaal kan ajjeechaa caaluu hundeessaatti shakkamtee jirtu irratti dhihaate irratti murtee laachuuf beellama biroo kennee jira. Dhaddachi kun har oliyyannoo dhumaarratti murtii kennuuf ka ture ta'us abbaan seeraa dhaddachichaa garuu adoolessa 22 bara 2013 beellama biroo kennaniiru jira. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu erge qaba.
Ajjechaa caaluu hundeessaan ka himatamte Laamrot Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kan hedataa jiru bilisa jedheenii ture. Yaa ta'u malee abbaan alangaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiiloo jirutti oliyyannoo kagalfatee ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma Laamrot Kamaal irratti murteessuuf har'atti jechaan adoolessa 5 bara 2018 beellamee ture. Haa ta'u malee dhaddacha kagaggeessan abbaan seeraa walfalmii garee lamaanii dhaddacha darbee irratti murtee irra kennuun akka hin danda'amne eeranii ammas beellama biroo adoolessa 22 bara 2013 qabanii jiru. Bakka jirtu ka dhaddacha kana hordofte himatamtuun Laamrot Kamaal manni murtee beellama kiyyana duraa dheeresseera jechaan himatte. Abbaan seeraa dhaddachaa garuu adoolessa 22 asitti beellama biroo qabuu hin dandeenyu jechaan murtee duraan dabarsan raggaayisanii jiru. Ajjechaa caaluun walqabatee namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himannitti baname afran keessaa takkakataate Laamrot Kamaal gurraan 2018 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa dhetaatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamteetti turte. Alaska ishee guula himataman Xilaawiyyaami, Kabbadee Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo manni murtii olaanaa federaalaa lidataa badii irratti muruun ni yaadatama. Ammas manni murtii olaanaa federaalaa lidataa yaada himatamtoota sadeenii kanaa dhaggeeffachuuf roobii dhufu jechuun adoolessa 8 bara 2013 beellama biroo qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Biyya Niijer kutaa kibba dhihaa naannoo daangaa biyya Maalii irratti walitti bu'iinsa uumameen sibiilota 5 loltoota 4 fi hidhattoota haleellaa gaggeessan 40 dilbata kaleessaa ajjeefamuu mootummaan ibsee jira. Shororkeessonni meeshaalee gurguddoo hidhatan kanneen 100 ta'an biskileeta mootaraa yookaan dhoqdhoqqeen ganda choomaa baangu dilbata kaleessaa waaree booda sa'a 3 irratti haleelan jedha ministiriin ittisaa kan Niijer ibsa baasee televiziyoona biyyattii irratti dhiyaateen oduun ammaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa lakkoofsa barcuma paarlaamaa mootummaa hundeessuu sadandeessisuun filannoo dhiyeenya geggeessan injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa sanbata dabre adoolessa 10 bara 2021 ibsa baaseen beeksisee jira. Akka ibsa sanaatti barcumoota mana maree bakka bu'ootaa 436 keessaa paartiin badhaadhinaa 410 injifate. Manneen maree bakka bu'ootaa naannolee keessattis barcumoota haga xiqqoorraa kan hafe paartichi taayitaa mootummaa harkaa qabu hedduu injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa kun beeksisee jira. Kana Associated Press gabaaseef gabaasaa Kennedy Abaatee cuunfuudhaan bafqaadutu dhiyeessa.
Sababa dhibee COVID-19 fi haala nageenyaatiin walqabate yeroo lammaffaa fi kan dheerate filannoon marsaa 6ffaa biyyoolessaa Itoophiyaa watabajjii 14 bara 2013 yommuu taasifamu namoonni hedduun irratti hirmaachuun isaanii gabaafamee ture. Tigrayin keessa sababa wal waraansaatii fi naannolee biroo keessatti immoo sababa tasgabbii fi nageenyaa akkasumas sababa haaleewwan filannoodhaaf barbaachisaa ta'anurraa kan ka'e bakkeewwan ittuu filannoon ittiin geggeeffamen hafan jiru. Inni Tigraayi keessa yeroodhaaf wanti beekame jiraachuu dhiisus naannolee biroo keessatti filannoon hin godhamin hafe ji'a qaammee keessa akka taasifamu ibsi boordii filannoo biyyoolessaa irraa bahee beeksiseera. Akka boordiin filannoo Itoophiyaa biyyoolessaa ifa godhetti paartiin biyya bulchaa jiru teessoo 436 keessaa 410 mo'uudhaan aangoo mootummaa uumuu isa dandeessisu argachuu isaa mirkaneesseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adoolessa 3 bara 2013 bu'ii filannoo marsaa 6ffaa taasifame ifa gochuudhaaf sagantaa qopheesse irratti dura teessuun boordichaa Burtukaan Miidhagsaa haasaa godhan irratti adeemsa keessatti rakkoon hedduun akka isaan quunname rakkoo kanarraas baratanii boordiin filannoo sadarkaa amma irra gahe irra ga'uu isaa dubbatanii boordichi filannoo amanamaa ta'ee geggeessuu isaa himaniiru.
Suuraa sinjamir enagakwacha gwaadayyochii paartiyoch amastigunum indittawu.
Yemmuu hojii jalqabnu warra na wajjiniin hojjetanutti kanaan hime amanamummaa hin eeginaa waan hojjechuu qabnu garuu haa hojjannuu jedheen jalqabe. Garuu dhumarratti paartileen siyaasaa boordichi loogii malee kan hojjetuudhaa yemmuu jedhan amanuun dadhabe. Filannichi amanamaa ta'uu isaa wajjiniin ragaa baane. Kanaafuu filannoo amanamaa ta'e biyya keenyaafi kennineerraa jedhaniiru Burtukaan Miidhagsaa. Sagantaa bu'ii filannoo kana ifa gochuu irratti kan argaman pirezidaantiin biyyattii Saalewarq Zawudee haasaa taasisan keessatti boordiin filannoo waan inni godheef galateeffatanii paartii mo'ee fi gammachuu isaanii dhiyeessanii paartileen mormitootaa komii qaban hunda karaa seera qabeessa ta'een akka dhiyeessanii gaafataniiru.
በዚህ ሀገር ምርጫ ለማካሄድ መቻሉ ብቻውን በራሱ ድል ነው ብዬ
ብዬ ከነ ከሰጥቲ ፍላነው ታሲሱ መታንሳ ሞአንኖ ዳ ጀኤታን ፉዳ ሞኡን ከሰኔ ወራሚር ከናየፊ በጋገመደኔ ጀቻ ሰበበ አዳዳቲኒ ለሚሌን ነጋቀበሲ ኢርማና ራው ቁሰተኒፍ ሰበብኒ ሱኒ አከሂ ከሙ ያሊን አከ ኢትፉፉ አደራንጀደ jedhaniiru pirezidaant Saalewarq. Boordi filannoo biyyattiifii fi gargaarsa kan godhan keessaa tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Dhaabbaticha bakka bu'uudhaan sirnicha irratti kan argaman Moriinaa Chiing amma adeemsi filannicha guutummaatti raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordicha gargaaruu akka itti fufuu ibsaniiru.
While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment.
Itoophiyaa keessatti itti gaafatamummaan dhaaba keenyaa adeemsa filannoo hordofuu ittuu hin ta'in gargaarudha. Filannoo waxabajjii xumuramus fuula duratti filannoon taasifamu waan jiruu fi adeemsi filannichaa hin raawwanne. Amma adeemsi filannichaa raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordii filannoo deeggaruu itti fufa. Itoophiyaan naga qabeetti hunda hirmaachiftuu fi dimokiraatawaa ta'uudhaaf adeemsa iseen gootu deeggaruun itti fufaa jedhaniiru bakka buutuun mootummoota gamtoomanii. Adeemsa filannichaatii fi biyyootan gargaarsa godhan keessaa Jarmanii ishee tokko yommuu taatu Itoophiyaatti ambaasaaddarri biyyatti filannoon amma haala nagaadhaan raawwachuu isaatii fi boordii filannoo biyyattii galateeffatanii fuula durattis Tigraay keessattis filannoon akka taasifamuu danda'u rakkooleen jiranu akka karaa nagaatiin hiika argatan waamicha dhiyeessanii rakkina hiikuudhaaf wal waraansii yookiin lolli akka fala hin taane dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis biyyattii keessatti mariin hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamu gaafatanii biyyi isaanii gargaarsa akka gootus ambaasaaddarichi himaniiru. Bu'ii filannichaa ilaalchisee yaada isaanii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin kan kennanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganaan paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad filannichi seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi murtii boordii filannootiin kan godhameedha jedhanii paartiin isaanii moo'uun isaa moo'insa ittuu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'e himaniiru. Muummichi ministeeraa dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti filannoo irratti hirmaatanii paartileen mo'ataman qaama mootummaa keessatti akka qooda fudhatan ni taasifna jechuun isaanii ni yaadatama. Paartilee filannicha irratti hirmaatan keessaa paartiin Iizemaa adeemsa filannichaa irratti komii 207 dhiyeessuun isaa gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoonni paartii mormitootaa hidhamuu isaaniitii fi biyyattii keessatti nageenyaan walqabatee sodaa jiru caqasuudhaan filannichi qulqulluu akka hin taane ibsuun ishee hin yaadatama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Mahammad Deeksisoo hidhaa jiyoottaniin booda hiikamuusaa bukaatoonsaa obbo Obsinaan Girmaa VOA'tti himanii jiru. መሐመድ ደክሲሶ ሰገንታ ኤበ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ጅማረቲ ሀቅና ጫሉ እንደሳፍ ጀዋር መሐመድ ኢዳዳ አይከቡ ጀቹዳን ኤገ ሰገሌ ደገሲሰ ቦዳ ሂደሜ ዲመሳ ከመነሙርቲ ትዲያቶ ዱፉዳን ገባሱን ከኘኒ ያደተማ መሐመድ ደክሲሶ የሮለማ መነሙርቲ አነ መጋላ ጅማቲ ምርግወቢ ኤገኔፊ አከገለክ ሰሞ ኤገጀጀሜ ቦዳ አጀኝ መነሙርቲ ኡቱራ ወተሚነፌ ኡምነዳ ኦሮሚያቲ ፉዳተሜ ገረፍን ፍንኔ ጌሰሙዳን ፍንፍኔ ገላኒፍ አዋሽ መልካሳት ዲዳማከቱሬፊ አዶለስ ሰዲ በረኩመ ለማፍቁደ ሰዲ ሂዳዳ አከይ ከመዱበተነ ቡካቶንሳ ፀሃይዳም ጦቱ ፍንፍኔ ራገባሲ
ጉራን አለጃ በረኩመ ለማፍቁደ ሰዲ ሰገንታ ኤብ በረቶታ ዩኒቨርሲቲ ጅማረቲ ሀቅኒ ሀጫሉ ሁንዴሳፍ ጀዋር መሐመድ ሃይ ከመጀቹን ሰገሌ ከነገስሲ መሐመድ ዴክሶ ሂዳጂ አሸኒም ቦድ ሂ ከሜራ ጅራን አብካቶንሳም መሐመድ ዴክሶ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ በረታ በርኖተ ዲግሪ ለማፋ ካንቱሬፊ ጉያ ኤብ ኢሳ ሰገንታ ኤብ ረት ሰገሌ ደገሱ ሳቲን ሂዳሜ ገልሜ ገራገራ ለማን ሂማታሜ ካን መነሙርቲ ትደዴቢ አቱሬ ጅራን አብካቶንሳ ኦቦ ኦፕሲናን ግርማ
ቀባ ጋፈ ኤባሰነ ከነን ትንጀደ ሂመታኔ እቱን ጀዋር መሐመድ ሃይከሙ ሀቅሚያ ጫሉ እንደሳፍ እዴት ከነን ሰገሬ ደገሽ ከነን ልጅ ለጋፈጃ ለጃፋቱር ወሪቱሳ ወተሉ መሰነ እርከባ ወይቦደ ጋፈ ሰደቲ ማን ሙስቲት ዳት ሰደቲ ሰማን ሙስቲት ዳት ጉራን ለከስ ማን ሙስቲት ዳት ሞቱማረክ ረቶታ ፊ በስሽ ተካካዙ ከንጀዱ ለካይን ሸከኔ ነሮም ቤል ለማረት ጋፈተን ማንንውቲ ያፊሰነ እርጋ ፍለቴ ወደ ጉያ ሰደከነ ቆራና ነከ ጌፈሞ ፍጨዳ ጉያ ሰደሱንሞ ህኑነ ጋፍኩለ ቱርባ ጉራነላ ቁጣቸር በረኩመ ለማፍኩለ ሰዲ መልጊዮ ቢቀርሽ ኩመ ለማኔ ከመፊ ከነነ ሮሰነ ራዲያቻ ትሩዋጅረ ፖሊሲ ነጋራጅማ አላ ተኩፋ ጀደሙቱሬ እርጋ አጀኒሱን በሄቦዳ ገራ ዋጅረ ፖሊሲ አና ለምፋ ግን አላዛር ጀደም ትግጅራኔ አጭራ ጋፋ እሰንሞ የከብራት ንከንጀለሸከኔ ቻዳ ቦምቢነርካ ጀሮን ክሩሌሳ ከይሳ በይራ ከንጀዱን የሮምቤ ለማረከ አቴ
መሐመድ ደክሶ ገልሜ ለማኒን ሲአ አፉር መነሙርቲ አና ከመጋላ ጅማት ያቴ ሲአቶኩ ወቢቀርሺ ኩመለማቲን አከገዲ ለክፈሙ መነሙርቲ ሙርቴሴ ቱሬጅራን አቶ መሌ አጀኝኩን ህራወተምኔ ከንጅራን አውካቶኒሳ ገልሜ ኢሳረ መፋቲንስ ወቢ ኦፊሳን አከበው መነሙርቲ ሙርቴሴ አማስ አጀኝ መነሙርቲ ፖሊሲ ብረት ሂንከባጀምኔ ጅቹዳን ሃለቱሪ ኢብሰኒሩ አብካቱንሳ ኦቦ ኦፕሲናን ግርማም
ውያቁደ ቆረናን ግግፈው ዳፍ እና ሜርከዱ ሜሮት ማንኑርቲ የሮደ በላታ ፖሊሲን ውያቁደ ፍርጋፈ ተገስተ ውያሽነ የየ ውያሽነ ፈረት ግጭረጋ ሰሳበ ሜዲያት ግናማ መደፍሶ ደሞ ህንዴፍኑ በቦምቢንገሩ የሰድጃ ፍድረ ከይቱረ መጋለ ጅማሬት ለመጥፋት ሲንዴፍኑ ከንጀረጋ ባሃኒ ተንመጋከ ማንኑርቲ የደብልዳስከኑ ድዴ ወቢመታው ፊትን አለከሰም ዴት ከነና ጀጀታ ጀ ፈድልተፋ ጋፋ ቱርባት ከነና ጀጀ እንደዚህ ቦታ ያኩን ለጀኝ ቁድራ ወጠኔ ዶባረሞ ሂታኔ ጋ ዋጅረ ፖሊሲ ጊዛ ሁቱ በደኔ ጌ በተሉ መዘነት ምትፉል ድረት ከባሜ ካምፒ ኡምና አዳት ይስቱረ ወዲፈን ወጀል ለከነን ለጌጥረ አቺ ገረጀ ተኮ ሊቱረ ጋፋ ድግደም ዘዲ ጀሰድተፋ ገረፊን ፍንል ፈጫ ስንፍኔ ልፌ ዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ገላን ይተርገምት ይልገ ሂዳሃቱ ሌቦድ ገራ አዋሽ መልካሳ በከጀ ደሙት ለኔቶ ማቲሰራ ሶዲፈዴራ
መሐመድ ደክሶ አዶሌ ሰሰዲ በረኩም ለማፍቁደ ሰዲት መን ሂዳራ በው ይብሱዳን አከሚት መጋላ ጅማቲ ገረፍንፍኔ አከዱፌፊ ሀለ ከሚን አከ ሂዳራ ሂከሚ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ኢብሴጅራም
ቲቶርቲቨን ባቲ ዱቲን ቦታ ገረማቲ ቲነጋ እንዴ ብሄራ ጅማራ አጭሞ እናዳ አጀንዳ ሁምላዳ ፖሊሲ ኦሮሚያ ቱዩ ጋራ ላንቻ ይፋን ቢሮ ኮሚሽን ትነገኝ ቢሮ ኮሚሽን ራ ገረግላን ነገሰኒ ገላን ራሞ ተራ
Tole Mohammed yero magala jumati wajra polisi ana to kofa flamma faketti damte turte mana murti tiro de debi aturte si atoko wabi qarshi kuma lamatin akasmas mo yero lamma fa mo galme salamma fatin wabi ofiketin lokan ofif wabi tate akabatu manni murti ajje kature da avukato nge kanipsani ammo bifa kamin kani kamte bilisan bate mo wabi dan bate mo akamin hikamte
kanandura komishini mirgo tanu mama Ethiopia kuran alaja para kumala maafku dasadira egale kan damijuru derga guma mirdeksof namonilam galmi isarati waman adem samana murti isani hordofa katur ibsa turunsa niyadatama dawalatanis manni murti ana kamagala juma himatam tota kannin wabid angadi lakisus hitamtoni kunnin hitada akka himbani ibse hitamtoni kunnin ajaja mana murti itin akka gadi lakifaman hubachi sera ajanyi mana murti redetemidan hojirra oru hafun isas iya desu ibsatureira komishini mirgana moma Ethiopia nanno oromia bakatokotokotti ajanyi mana murti hojirra olu dabunsana yaddesera jechun imma mahammed deksofas ittedabaludan ibsanni base turirratti kanandura radio sagale america hogana biro nagenya oromia obbo jibril mohammed hasofsise ajanyi mana murti nanno oromia kessatti hojirra olajira garu namni tokko yakka garagara dalage galmi addaaddatin himanni irratti banamuti mala kanaf yakka satokkon yomanni murti bilisajeden yakka bakabrat dalage mo polisin barbada wanjruf yero namni suwa bidan gallakifam polisin mo ege yakka kamratin mana murti tiye sawante ef ajanyi mana murti oyita kan hojirra hinoli nafaidan ataw male adem sikun adem settin hakni barbada mo wante ef ajanyi mana murti hojirra hinolle jechun hindanda amu jechudan ibsun sani niyada tamam gabas radio sagale america tif sahaidamto finfinira
karagajitan as Washington DC rakadabru radio sagale america saganta afan oromoti kopitanu tichen kambua finojen abandi stand by me jeramu barnota jollet fule fachudan jolle matin rangirefi matar kakalle yigargara britain ke sakamat de fatid abandi kun wagga kuda tokko dura godina arsi magala bokoji ke satto jigargar sakana jelkabe dehenya mogo dina kallam wallaga magala dambidollo ke sat mana barnota tokko aga saddetit barsi su banudan ijolle matar ka kallay yira ufan barnota egum safayya finya takasmas meshale barnota barbaach sangargare barsi sajira qoppi arraftu juben finfinet bilbirudan tigafatama dabaticha stand by me obbrano tuchoru bistejirti kayon dabaticha malakata isudane galu
dabakin stand by me kayoncha jolle abba fadan kamis barachu dafi rakko kabani parinsa bungagochu gani sambar sinsoda in gudani dushkan tenemu fi jolle abba fadan kamis tanembo matiar ka kallegi ke chawara dafani sankana walit kabani gargaru da mati sans mo gargaru da dabatichi itopia ke satkan ni dabba ke wagga kulto ko fundura
Ethiopia ke sat SSAT abate jira SSAT jata jira abati stand by me
Ethiopia ke sat jirtaba boko jinti abate
arsecho
mana barumsa ya olmada nan kase amma kuta saddi tikaba dandrillo kisimo akasuma dardemo jolle abba fari rangi refra kan guddisu kan kamne eddo jolen tikwe buddatan mogo ko jira kaba achatrati jolle gara sodmatan kajagila gira
hamma yona abati stand by me kuni ojinni hojjeten buwa gudda argame jettan kesa
buwan argame jennu jollen barachu daf otu arwa kabani rakko kiyu mati barachu kan indendeni mati ngargaru kan indendeni nefroni gargaru kan indendeni baratani amma yona jolle banyetu bokodida university kangalani graduate kirani de jiro kan kabatan jira akasumas matis gargaramani jolle sani kunun sani akasan obrat kudusu kandandani dayu tujah.
Meka tau mewalu magala hangga ammati ijole stand by min Ethiopia ke sagargar.
Kumato kogarar ratau idole tutu.
Kuniga mati harka kalleyi kesa kasan fannafim tanitu. Mana barnota enna olani tari mana saniti nyata gar gacut isu danda u gama kasi degerser abatikun gol ufjra jorle kanaf enna sa mana barum sa rakan
serati isu dafi amma mana barum sa barci sota kacare jorle daf la kanaf kere kenine mana barum sa ufikinya abisetu ijare barci sa edammo asetutani ibodde tererka lamafa akasan baratan acik singargara nyatan kenna acipi acipi modabe universitis wahidar dan gargara ma ajru universitas akasan baratan ti debe mo kara ogumma dadda suwari universitis karun dandenye ogumma dadda baratan akasan ogenda angotu dafi labbatici baye takkabade karagana gargara jira.
Tolega ijoolleen hanga ammaatti dhaabbata kanaan gargaaramanii sadarkaa gara gadiitii kaasanii hamma yuunivarsiitiitti deeman kun ijoollee meeqa ta'u walumaa gala?
Amma boqojjiitti ijoollee gara ijoollee 37 kan amma yuunivarsiitii galan kan barataa jiranii isaan keessaa kan eebbifaman jiru. Dandoolleetti booddee jalqabe hojii kun kanaaf amma wagga darbe nama tokkotu yuunivarsiitii galee jira. Amma baran ammoo shamaran namatu darbanii barachaa jiru.
Yuunivarsiitiitti darbanii? Dhaabbati kun Itoophiyaa keessaa bakka kana lamaan Dambidolloof Boqqojjii qofaadha moo iddoo biraattis hojjechuudhaaf karoora qaba?
Egaa kan inni Boqqojjii irraa ka'e tiree Dambidolloo dhaqe yaa'u rakkoo biyya keessa jiru ilaaluudhaanii attamiintu iddoo namoota warra ijoollee rakkatan ijoollee rakkoo qaban bira ga'an jechuudhaan achitti jalqabe gara du'umsa kana guddisee gara buumbiraatti fi babal'inaan hojjechuudhaaf kaayyoo isaan keessa jira.
Akkasin amma natti himtanitti dhaabbati kun hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Maddi maallaqa isaa eessa yookaanis eessarraati kan inni gargaarsa argatu?
Dhaabbati kun biyya Ingilizii lafiin inni dhufe London irraati. Kan inni ittiin hojjetu warri achi jiran kun biyyoota adda addaatti hojjetu akkasuma namoota Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiru. Kanaaf ispoonsara barbaadu ijoolleedhaaf yoo mana barumsaa ijaaruu barbaadanii mana barumsaa tokko ijaaruudhaaf ispoonsara akkasumas immoo ijoolleedhaaf tokkoon tokkoon isaaniitiif ispoonsara barbaadanii ispoonsara kanaan warri ispoonsarii godhanii horii isaan buusan kanaanitu kanaaniti wantoonni hundi barumsa laallatee fayyaa isaanii laallatee nyaata isaanii laallatee kanaanitu baajetii achi ba'a kanaanitu gargaaramu. Ispoonsarri kun immoo saastaandi baay'inii hidhaaf kennu buwwaatu hin ta'in ijoollee kanas immoo dhuunfaa isaaniitti wanta tokko yeroo wal qunnamanii gargaarsa hin godhuuf akkuma dandeettii ispoonsaraatti jechuudha. Akka kanaan baajetiin kan ergamee irratti hojjenna.
Ijoolleenii fi warri isaanii isin gargaartan kun yeroo ammaatti ofii isaanii danda'anii warri hojiitti bobba'an jiru?
Ijoollee bira gargaaru bira darbee dhaabichi maatii isin gargaara. Hojii tokko tokko hojii uummatanii akka isaan hojjetanii gurmeessee akka isaan of danda'an kan goone jira. Amma Boqqojjii keessatti gara maatii 13 birrii qarshii kennine qarshii kanaan nagadanii gargaarsa karaa dhaabbata kanaa kennamuuf bira gabalee kan mataa isaanii uummatanii kan of gargaaranii of danda'an jiru. Akkasumas immoo Boqqojjii keessa marsaa duraa gara maatii sagalii akka isaan of danda'an goone jirra. Deebi'ees immoo amma gargaaramaa kan jiran jiru akka kanaan kan of danda'an jiru.
Itoophiyaatti gaafatamaa dhaabbata Standbaymii obbo Biraanuu Tuuchoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee hojii dhaabbatichi naannoo Dambiidoollootti hojjetaa jiruu fi namoota dhaabbaticha irraa fayyadamoo ta'an ilaalchisee immoo kutaa lammataa qabannee isinitti deebina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa sa'aa 2 walakkaa jalqabee haga sa'aa 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan